madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa si weyn u soo dhaweeyey heshiiska baayacmushtarka saddex geesoodka ah ee uu la saxiixday hogaamiyaasha waddamada Mexico iyo Canada maalintii shalay. Saxiix heshiiskan ayaa ka dhacay magaalada Buenos Aires ee dalka Argentina, oo uu ka furmay shir sanadeedka waddamada dhaqaalahoodu uu xoogan yahay ee loo yaqaano G20. Waraysi khaas ah oo uu siiyey Greta Van Susteren oo ka tirsan VOA ayaa waxa uu sidoo kale madaxweyne Donald Trump uu kaga hadlay mowduucyo ballaaran oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha dunida, xiriirka Ruushka iyo Shiinaha, iyo weliba xaaladda dhaqaale ee dalkan Mareykanka. Waxa kale uu ka hadlay shirkadda baabuurta samaysa ee General Motors ama GM loo yaqaano oo iyadu xiraysa warshado badan oo baabuurta sameeya oo ay shaqaale badan shaqadooda ku waayinayaan. Wareysigan oo uu turjumay Haaruun Macruuf waxaa la soo jeedinaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
Mid ka mid a qaybaha heshiiskan waxay khusaysaa shaqaalaha baabuurta iyo qalabka dayactirka baabuurta. Taasi wax ma ka qabanaysaa mid ka mid a arrimaha hadda hor yaalla Mareykanka, iyadoo shirkadda baabuurta samaysa ee GM ay xirayso mid ka mid a warshadaheedii baabuurta 14,000 oo qofna ay ku shaqo weynayaan.
Well, it is, and it's not only that, it's going to keep auto companies from moving. One of the things I really wanted is plants and auto companies and just general, I mean, jobs, factories. I don't want them leaving the United States. That was very important to me. And we're not leaving the United States.
Laakiin ma aha tan kaliya ee ku jirta. Waxa uu heshiisku ka hor istaagayaa shirkadaha baabuurta inay dalka ka guuraan. Mid ka mid ah waxyaabaha aan dhab ahaan doonayay ayaa ah warshado iyo shirkado baabuur. Marka aan si guud u eegana, waa shaqooyin iyo warshado. Mana doonayo inay Mareykanka ka baxaan. Taasi aniga muhiimad ayay ii lahayd. Kamana baxayaan Mareykanka. Sidaasi darteed mid ka mid a qodobada ugu xoogan ee ku jira heshiiskan aan ugu yeerayo USMCA, mid ka mid a qodobada ugu muhiimsan waxa weeye inaysan jiri doonin shirkado baxaya marka la saxeexo. Waa inaan Kongareska ka ansixinaa. Waxaan aaminsanahay in la ansixin doono. Haddii la ansixin waayana waxaan ku faraxsanahay sida xaalku hadda yahay.
Waxaad farta ku fiiqday shiiraha inuu ka mid yahay waddamada dhacaya Mareykanka. Shiinuhu haatan joogitaankiisa dunida waa sii kordhinaya. Waxay joogaan dhammaan waqooyiga Afrika. Waxay dekad weyn ka dhisayaan Pakistan. Waxay maalgashi weyn ka sameeyeen Panama iyo Latin America. Waxayna juqraafi ahaan u soo dhawaadeen Mareykanka. Aaminaad ma ku qabtaa ujeedooyinka istaraatiijiyadeed ee Shiinaha? Xoogaa walaaca ma kugu jiraa?
Well, I think they're going to have less money than they have right now because the deal that I'm making, if you look at...
Waxay ila tahay inay ku dhici doonto lacag yaraan ka liidata tan haatan haysata, sababtoo ah heshiiska aan anigu la geli doono. Waxaad la eegtaa in canshuuraha haatan aan saarnay ay dhan yihiin $250 billion ama $25 billion. Taasi waxay ka dhigan tahay inay naga soo geli doonaan $100 billion. Waxaa intaas dheer, cadadkaasi waan labalaabi karaa. Waxaan xataa ku samayn karaa wixii ay ku sameeyeen madaxweynayaashii iigu horreeyey, sababtoo ah waad aragtaa waxa ku dhacaya Shiinaha. Ma doonayo inaan tallaabadaasi qaado hadda, laakiin uma faa'iidayaan sidii hore marka aad barbar dhigtid wixii ay hadda ka hor samayn jireen. Mar kale haddii aan ku celiyo, waxay ila tahay inaan meel wanaagsan joogno.
Laakiin marka aad eegtid dhinaca amniga qaranka, waxaad la socotaa in maalgashiga ay ka samaynayaan Latin America iyo dhammaan dunida waxay u muuqataa inay door isa soo taraya ku yeelanayaan dunida.
I know, but they have a debt problem and they have to pay for that debt. It's a tremendous amount of money that they're spending.
Waan ogahay, laakiin waxay ku jiraan deyn. Waa inay deyntaasi bixiyaan. Waxay kharash garaynayaan lacag badan. Ma wax aan la dhacsanahayba? Waa maya. Waxaan si ogahay inay qiimo sare ugu fadhido. Meelo badan oo ay cag dhigteenna uma shaqayn doonto.
Waxaad qorsheynaysay inaad la kulantid ama ugu yaraan waxaad ka fikirtay inaad la kulantid madaxweyne Putin. Waad se ku gacan seertay. Miyaad la kulantay? Muxuu ahaa ajendaha aad madaxweynaha kala hadashay?
Well, I just said that, you know, frankly, in light of what happened with Ukraine, with the ships and the sailors, it just wouldn't be the right time.
Waxaan idhi waxay ahayd marka si cad loo sheego, iyadoo la eegayo wixii ka dhacay Ukrain, gaar ahaan maraakiibtii iyo badmaaxiintii, xilligan kuma habboona. Waanse la kulmi doonaa. Waxay ila tahay inaan xiriir wanaagsan leenahay. Waxay ila tahay inaan xiriir wanaagsan la lahaan doono Ruushka iyo Shiinaha iyo cid kasta oo kaleba. Waxay ila tahay inay taasi muhiim tahay. Sidaasi darteed waan la kulmi doonaa waqtiga ku habboon.
So I'll meet with him at the appropriate time.
Maxay kula tahay in uu ka damacsan yahay Ukraine? Muxuu u qabsaday maraakiibta iyo badmaaxiinta?
I can't read his mind and nobody can, and he knows what he wants to do, but we can't allow certain things to happen.
Maskaxdiisa kuma jiro. Qofna ma sheegi karo. uu yaqaanaa waxa uu damacsan yahay, laakiin waxyaabaha qaar inay dhacaan ma ogolaanayno. Way dhacday, laakiin anigu qayb kama noqon karo.
Mid ka mid a waxyaabaha taabanaya dhaqaalaha dunida waa isbeddelka cimilada, waana mid ka mid a waxyaabaha halkan looga hadli doono. Waa maxay mowqifka aad ka taagan tahay isbeddelka cimilada? Sidee ayayna u saamaysay dhaqaalaha caalamka oo dhan?
Very simple. I want the cleanest air and the cleanest water on the planet. I want crystal clean water, and that's what we have.
Waa arrin aad u sahlan. Waxaan anigu doonayaa waa hawada ugu nadiifsan iyo biyaha ugu nadiifsan caalamka. Waxaan doonayaa biyo nadiif ah oo la iska dhaxarki karo, waana waxaan haysano. Dadaal fiican ayaan ka samaynay dhinaca biyada, taas ayaan doonayaa. Laakiin anigu waddankan kama dhigayo mid kaca oo aan shaqo ka soconin inta aan isku dayayo inaan ilaaliyo xeerar laga yaabo inay yihiin kuwa aan macno lahayn. Haddii aad eegtid Shiinaha iyo waddamada ay ka jirto hawada wasakhaysan oo aan haysan hawo wanaagsan, taas ayaa u soo gudbaysa Maraykanka. Dadku ma doonayaan inay ka hadlaan, laakiin way noo soo tallaabaysaa. Sidaasi darteed, annaga hawadeennu nadiif ayay ahaanaysaa, laakiin iyagu taasi ma haysanayaan, waxayna ku kacdaa lacag badan. Xaqiiqadu waxay tahay aad baa hawadeennu ay nadiif u tahay, laakiin kuma bixinayno kumanaan bilyan oo dollar si aan dadka kale hawadooda u nadiifino, annaga oo aan taayada wanaajin. Siyaasadaydu waa mid sahlan. Waxaa lagu magacaabaa Ameerika ayaa mudnaanta koowaad leh. Sidaasoo ay tahay, waxaan dunida u noqonaynaa daris wanaagsan, laakiin waa inaan si cadaalad ah u macaamilnaa. Sidaas ayayna
ahaanaysaa.
Haatan aynu eegno dhaqaalaheenna gudaha. Toddobaadka dambe cod ayaa la qaadayaa, lagana yaabay in dowladdu xirinto. Ugu horreyn, ma kula tahay in howlaha dowladdu istaagi doonaan? Taasise wax saameyna ma ku yeelan doontaa dhaqaalaha caalamka?
Well, I can't tell you if there's going to be a shutdown because nobody knows, but I will tell you we're going to have border security. We're going to have a lot of border security. You saw what we did with all of the caravans coming up, and now they're starting to head out. They're starting to go back.
Kuma sheegi karo haddii ay dawladdu xidmi doonto iyo haddii kale, sababtoo ah ma jirto cid og. Waxaanse ku sheegi karaa inaan amniga xuduudeena sugi doono. Waxaan lahaan doonaa amni xuduudeed oo xooggan. Waad aragtay tallaabada aan ka qaadnay kolonyadii dadka waday ee soo socotay. Haatan way laabanayaan, laakiin waxaan sugi doonaa amnigeenna. Uma ogolaan doono dadka inay si sharci darro ah ku soo galaan dalkeenna. Waxaan u ogolaan doonaa dadka inay ku soo galaan qaab mudnaanta eegaya. Sida aad ogtahay, waxaan u baahannahay dad. Shaqala'aantu waxay maraysaa heerkii ugu hooseysay 51 sano. Dad waan uga baahannahay dalkan. Waxaa jirta in sharikadihii waddanka u soo guurayaan. Dhab ahaana, ra'iisul wasaare Aabe ayaa haatan ii sheegay in 2 shirkadood oo kuwa baabuurta ah ay u soo guurayaan halkan. 2 warshadood oo waaweyn ayayna dhisi doonaan. Inta badan taasi ma maqashid, laakiin hawl badan ayaa socota. Waad maqashaa shirkadda General Motors. Lama socdo waxa ku dhacay General Motors, laakiin sida ay wax ku socdaani waa taas cagsigeeda. Waxa kale oo aan kuu sheegayaa, ma jiro xilli uu dhaqaalaheennu ka wanaagsan yahay xilligan. Xisaabaadka aan helayno waa kuwa aan la rumaysan karin. Wax badan oo wanaagsan ayaa socda.
And I will say this, our economy has never done better. We're doing unbelievable numbers. You see that. And a lot of good things are happening.
Aday Masiin, Harun Macruuf iyo Caashe Ibrahim Aadan oo inoo soo koobiyey wareysigii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee khaaska ah ee uu siiyey Greta Van Susteren oo ka tirsan VOA.